Mwule chivunanzi wa kukubonyi sama sanyalaze mugwanga linechayu EDCL chisamba za obubaka. Mwandike chumwe chibunyo mutimbagano ngabusu sababa na Uganda bagule manguwa masanyalaze uroa internet inzo kujibwa kumubisera vyo kulonda. Okusinzira kujona nkizangu ni yagerele chitongole chino. Obaka buno bujingi lile iranga tewavudo mchitongole chino. Edabu hata saiba na Uganda babu mire dalamaze. Unakaka sizanti internet tegenda kujibwa wako ilago mizawa na Uganda basigalinga bata ambuzo vula mubwa wenga wegubade.
Twafuna okukakasibwa okuva eri ekitongole ekirabirira ebyempuliziganya mu ggwanga nti internet kye tukozesa ng'omukutu oguvujjirira ebyuma byaffe ebitunda amasanyalaze nti internet okwetoola eggwanga ejja kusigalawo. So tugumye bannayuganda nti mu butuufu tewali buzibu bwonna, tubagumya nti mujja kusobola okugula amasanyalaze nga bwe mubadde mugagula, tewajja kubaawo kutaataganyizibwa kwonna. Banaaba waliwo ensonga yonna eyeetaaga okutegeeza eggwanga era tujja vvaayo tubategeeze. Naye ku kiwandiiko ekiwandiiko ekyo si kyaffe, tetukiinaako mukono gwonna. Tuli bulindaala mu bitundu byonna eby'enjawulo okulaba nga layini z'amasanyalaze zisigalawo, bannayuganda boota amasanyalaze ate basobole okugoberera ebitambula naddala ku ludda olw'obukulembeze mu kaseera kano.